buzwa kum khonje phethe sibandayi buzwa kum zimbenyisa umgangathi buzwa kum nombole theshayi buzwa kum 6 na 7 buzwa kum khonje phethe sibandayi buzwa kum zimbenyisa umgangathi buzwa kum nombole theshayi buzwa kum 6 na 7 buzwa kum funa ubona indlela yiyo buza kum ngabe usokolise kude uyithi zoom ndim nomabhebeza sibhizi kule room yonke into iyenzeka xa ndintshi vroom room wena bamba ipesi ngoba intshizi kum faka ibhalaklava egqiba imbotya idume phalala igazi amandla azavume kuphi phone cheese nongolozancume dala imili inqwelo phusha masimuve lolovandla lereydweni masikuve ngena mali wayawaya masigruve amakhalanga siwavumela ncuve ngoba kaloku ezimnandi zibuzwa kuthi load shedding light ufinya futhi sincokola ibhizinesi etywaleni inxiba isuthi old school ngalakade avula ibhuthi buzwa kum khonje phethe sibandayi buzwa kum zimbenyisa umgangathi buzwa kum nombole theshayi buzwa kum 6 na 7 buzwa kum khonje phethe sibandayi buzwa kum zimbenyisa umgangathi buzwa kum nombole theshayi buzwa kum 6 na 7 buzwa kum 1 man jive ngoba khonje ixoxisayo sikhethwe ngabaphantsa kokwa ndikoxisayo seliminate itshaba kwanabasiqothisayo entertainment ikhona senza into esijongisayo sikumabona kude siphethe isilwane esitshisayo lifestyle amangamla siphethe istyle esitshisayo jetlag everyday siphethe umtshini ositshintshayo maprins asepalamente into ezidilikayo ezikhoba ngemiliyoni ngeemini ezigidikayo imean kukhola uba yayazi yonke into eyidingayo president ubhalelwe ispeach ngamarhumusha sizo siphethe iconstitution yenu uyaphusha qatyelwa malokonye mbetufelele kusha ekhasini okuseplayland sidlala undize ngemali 777 waye waye intwana zidlala amanani jackpot ematsherini akusangenwa ngengani buzwa kum khonje phethe sibandayi buzwa kum zimbenyisa umgangathi buzwa kum nombole theshayi buzwa kum 6 na 7 buzwa kum khonje phethe sibandayi buzwa kum zimbenyisa umgangathi buzwa kum nombole theshayi buzwa kum 6 na 7 buzwa kum